Yeah. Jamaa kwa una swag, unafaa ujue namba 8 kuna swag. Nairobi kuna swag, Kenya mzima, twende kazi eti. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Wagenge wameita kikao cha dharura, jurapi inahitaji devolution ya karua. Marapo wanalia mfugo yao hakuna mvua, sa zile tunasele magari tunanunua. Huu mchezo ni akili hapana leta kitua, strategy muhimu kwa fans niyo kuamua. Nyinyi kama una shida andikeni barua, mpeleke MCSK acheni kutusumbua. Namba 8 got talent, godfather najua, tuko reloaded na swag heavy utatambua. Wale marapo wote wanadai kwa wanaume wakisikia hii walai watashikwa na homa. If you're young and upcoming, bidi uko salama, wasikuchoche ongeza swag. Happy ukitema, shikilia mtaa yako, hakuna kuhama. Namba 8 tuko hapa na tumedunga hema. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, twende kazi na happy. Swag na happy ndio zetu. Six figures kwa bank, nipe mic mindyo sonko. Life imechange, sina coin kwa mfuko. Siku hizi ni mayuro, nifuate kwa forex bureau. Tourist attraction, nafuatwa na kajuro. Niko busy daily, wezi nikosa na kabairo. Number 2 kwa hii game, na come after zero. Uliza mike mzea, tuko bongo hadi Cairo. Miji bamba, na zile ngoma ziko soko. Nina swag majamaa, sina time ya mafoko. Sitembei mtaani, ovyo ovyo mbo koko. Kila time dogo mdogo, the life ina change. Nipe miaka miwili nichore samosa kwa range. Walai, dreams ina come true. Kau na bidi utafika huko juu, kionyesha swag ukihepi. Twende kazi, swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Swag na happy, swag na happy, swag na happy ndio zetu. Mazejo sikuwai juu antafika hii place. Asante ni kila msee mwenye at least aliongeza swag na happy kwa hii track. Bidijo.